Kenya itagrow wakati viongozi wataacha kula mali ya umma na kusaidia wale wanalewa katika baa la njaa. Wakati teenagers wataform klabu za kesha badala ya kubribe mabouncer. Wakati utachagua kiongozi atakutengenezea barabara na kura yako isiwe his own road to success. Wakati hutapigia mtu akona lugha but mtu ana mind wa language na ameweka shida zako his problems. Wakati politician akikulipa upigane utamshow. Boxing Day ilipita na president angekupea ni kurudisha konje back in good health. Wakati tutagoma mapolitician wakiweka national wide strike. Wakati ma MP watasaidia wasichana during the MPs badala ya kununulia watoto wao ma iPads na pads za FIFA. Wakati Mkikuyu na Mjaluo wataacha kuangaliana na macho za ukabila na instead wafuate nyayo za kutingiza kidole moja na kuimba peace, love and unity. Wakati tutaacha kujipanga na bisu time election na instead kujihami na the sword of the spirit yani the word of God na kuimba national anthem car worship. Wakati vita itakuwa kwa debe na matusi ikabadilishwa na congratulations na kuprove wrong empty debes make the loudest noise. Wakati politician wataacha kula do ya mahindi na kusema it's amazing. Wakati wataacha kwenda overseas na do zetu chini ya maji. Wakati viongozi watatuongoza kwa maombi na kuambia baba tunataka uhuru juu tumechoka kuwa convict of own freedom. Wakati politician watawalk the talk badala ya kutalk the walk. Wakati tutaenda election kupiga kura na si watu. Wakati ukabila itaacha kuwa kioo cha jamii na tutaangaliana na sura mpya ya Mkenya halisi. Zenga.